Ɗoyo Studio 80 keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Seydou Daw to ɓoggi jannde ga faandu haala Mamadou Sama Sigou jam ñalli sakraaɓe heeɗiɓe. Tactere heyreɗiɗi malindi fuɗɗi gulirede banggal réseau ŋaji sappo e jeenayi cercle ŋaji temedere capanɗe joyi e jeenayi arrondissement ŋaji mbiyan temeɗɗe nayyi capanɗe jeɗɗi e nayyi e commune ŋaji temeɗɗe jeetati e sappo e joyi ɗi. Leydi ndi na hani biltude tiɗallaji ndenagu e kañe ɓillare e wi dunka en. Beata ko fuɗɗi kiiti kabaru suttugo sodugol avion président e kañe kaki kaɓorɗo cikkitaɓe fof na tawama leydi nokku on. Yewtere meɗen dusi semaine hannde mimanna haala mbiyan naɓa en to maradi ngallure keɓalla leydi Niger e mimanna haala motoji koyɗe tati mbiyan jiɗuɗi sandele nokku o. Ɗin won semaine kabaruji amen hannde kikiɗe talatare noga e nayyi septembre 2024. Bisimilla sakraɓe. Leydi Mali ndi yo hanka sene réseau ŋaji sappo e jeenayi cercle ŋaji temedere capanɗe joyi e jeenayi arrondissement ŋaji temeɗɗe nayyi e capanɗe jeɗɗi e nayyi commune ŋaji temeɗe jetti e sappo e joyi e gelle uñaji sappo e ɗiɗi e temeɗe jeegom e capanɗe nayyi e go'o e kañe lamorde Bamako. E wi ministre hakkitere laamu men laamiɓe ɗiɗo kiɗi fof nomama iwde gouverneur en yottade préfet e kañe sous-préfet en intala ak bilal wonko heɓane kaɗa fo sanko Aly Cissé.
Gollo haggitugol heere lamorɗe leydi amen ndi mo golleji muɗum fuɗɗi altinande waran latade sababu ele wi kana koɓe ɓattinde laamu leydi amen ndi e laame teɓɓe. Ɗum waran latade sababu ɗum ɓuytude adadu yimɓelle egguɓe iwde jonde mumen fa yotto ñogitiɓɓe. Le gollo haggitugol lamorɗe leydi amen ndi ham kasen ka région ji sappo e jeenayyi wonle muɗum ɓeydade district Bamako, cercle ji temedere capan joyi e jeenayyi arrondissement temeɗɗe nayyi capan jeɗɗi e nayyi commune ji temeɗɗe jetti e sappo e joyi gelle uynayi sappo e ɗiɗi temeɗe jeegom kañe deɓe go'o. Région aji sappo e go'o kesi woni ɓeydaɗi hem ɗoni tawdeni Menaka, Nioro, Kita, Joyla, Lara, Buguni, Kuchala, San, Douanza, kañe Bajangara. Région Gao o cercle aji sappo e jeɗɗi wonle muɗum région Nara, Joyla, Douansa, tawdeni Menaka kañum em goto goto e muɗum fuu cercle ji jeegom. Ko woni région Segu kañe Buguni cercle ji sappo e go'o wonle goto goto majji fuu. Région Kidal kañe e Banjangara cercle ji jeenayi wolle muɗum. Sikaso kañe Kulikoro cercle ji jetti. Région Kayo o cercle ji sappo. Micintinde tan wiide ngolɗo haggitugol heere lamorɗe leydi amen ndi laatikeno sababu bilisaji kewɗi le leydi amen ndi le hitande 2023.
Leydi Mali ndi na hasindini jaati ɗeɗo kuɓeje kese ɗe no hollitiri kanko Samba Sugaba dunke kabaru hakkitere laamu e wimmakko ben ndenagu leydi ndi e kañum semmingol rafi ɓillare na heddi laata tirlaji kiɗi hani huccinde hoore o hanndi ɗum intala ak bilal keɗana festango Aly Cissé.
Le premier défi pour moi
go'o ko hani huncenede hoore juuɗe am min kani woni tewtude yalla ɗiɗo nokkule fuu tawa an hoɗe sembinde politique naroɗo banggal haggitere wadde ko min mbawi du fuu yalla leydi amen ndi e manggal muɗum fuu laamiɓe keƴaɓe mum'en ana tawe tun. Ɗiɗoɓal muɗum ndi woni huncande hoore ndenagule ɗiɗo nokkule. An hani komin gaɗa komin mbawi yalla ɗiɗo nokkule fuu to laamu leydi ndi keƴaɓe muɗum wala keƴaɓe muɗum tawe tu yimɓel garo darono ndenagule ɗiɗo nokkule ɗu tawe tum kam gendarmerie kañum ko nande mumen fuu naɓele ɗiɗo nokkule. Yimɓel woɓɓe ɓame janguine yalla no tawta magal paɗe amen ɓe faa ɓe ɓeydoro sembe yalla no ɗum tiɗiri ka fuu keƴaɓe laamu leydi amen ndi ka tawe le ɗiɗo nokkule le leydi e magal
muɗum.
Sakiraɓe tottataji mo dow mbiyan hakkillaji mo dow kabaru en banga bema facebook kadu x ɗum twitter kiɗɗo o. Kiidi sodugol avion président kañe ɗum kaki kaɓorɗe mbiyan fuɗɗi beeta talatara hannde noga e nayyi septembre to cour d'appel Bamako. Mbiyan ndeɗo mbiyan oɗo kiiti mo bentina aɗa wara yontere hannde mbiyan tawama tun mbiyan cikkitaɓe fof iwde madame Boiry Félicité ko yottade kanko ministre kiɗɗo kabaru keɓal yottade Mahamadou Camara chef de cabinet kiɗɗo Ibrahima Bocar Keita e Moustapha Drabo e kañe no hun Dabi Taw ɓeɗa fof mbiyan officier supérieur yalla ɓeɗor faamu lalla jara touré tawama tun wonko ene kadi fastango mbiyan Aly Cissé.
Wakkati yamde jeenayi ƴaɓɓiliɗi silimaji capan joyi e jeegom laamiɗo tribunal o noddi kayfaaɓe wara yeeso muɗum fa haltana ɗum ko ɓe ñiŋaako. Juge o caggal muɗum noddi ceedotoɓe e do ko ɓeeɗo yimɓel kayfa e muɗum e mbaara yimɓelle sappo magal paɗe en fa yetto yimɓel woɓɓe gollooɓe le suudu ministre kumaniɗo magal paɗe en ana hen. Avocat en ɓe ɗum woni jinganoɓe ɓeeɗo yimɓelle holliti juge o wiide yimɓelle noddaɓe fa seeɗo e do ko ɓeeɗo yimɓelle hayfaado dum ko ka salike nangude convocation mu em sabi be keba yamrorbe nanga dum yurto ministre mo be gollanta o be koliti du wiide cheretobe be dum wawa wade chagal mu em fei hedaka fare jugement o fuddude tay ben do yimbelle ne narti fa tampi yalan hede kany endu juge em be yido hakkune mu em minitay sappo e joyi fa mijo edo hala ko avocat en be haliko avocat en be fa hamdu holiti wiide cheretobe yogabe be procureur o hali inde mu em kany endu waray chagal ko sariyaji di ka fu janga ko avocat en be holiti wiide cour d'assises o halfinaka bawde bawde latat sababu e juude mudum sarude kanko madame boire felici sogo sabi o ministre kiddo parke o woni procureur en be ka jabanay fi ka do hala sabi le wimabe haute cour de justice don sur sariyawol mawdo to ministre jugete le lede amendi walatu sargol bedo yimbel borta makasim
nelod amen le nuko lal jara touré holti wiide men gulejdi putti tan jangu watu 9h fande le ben kabaru di andon wiide men fedde monnde kabaru hawtagul ben talkuru hawtagul jam dum woni projet mudun tiagal ko yidi pelle leedi ndi ngan beta ko fuddi kawrute godde nule gulide leedi ndi yono dum futiri magistrat en won yimbe cour d'appel e do den totti haklaaji hokki haklaaji kewdi bangal kabaru denagu sariya kanyudun jibu jawdi ism Ousmane Istoufou mayga ho radio de do fedde honku hani astaji raket na fasta ngosi tasidbe
les commentaires qui ont été faits
kabar ju hollitade o watti ana nato sabe hokkanu talkuri sem ana tirsno jati me fotta e o joda hala ko naari bangal tadgol kiite me hedi ken horebe leednin kabar ju fugo halta hannen ko naari bangal deejere kan yalla ja ana warta du won semme nur talkuru saratobe be derke e darugam en jati be hollita amen me winna nur talkuru du ana nato sabe hande nur talkuru nato misali jungo homo fu watti joni me de tewtira horebe cour d'appel kayndu hollita kon hakkile mudun e nur talkuru no me winni ana tirsa jati me wada gol lamdol sabi hunde fugu tewte hannen le leedi meden yo jantan hebe me hebi faam mawdo bangi horebe cagande me joddi me kaldi en han fide dabri hanne yalla homo fu bata sereji kollita le nur talkuru yalla en fu en heba natode dane wotere
une société solidaire et morale aussi
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faaba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
yotere meden dusse semaine hande naba en to maradi galure dudo berde leedi niger nokku jatirado hono lamorde kabaru kebal leedi ndi denno ala ton kabaru transport burde fufu nawtrede lolirdo add tahele demgal burgal fufu merede ton denno ko ana tidi jati neddo natale buldi sa hawrede do men moto ngaji katkat ngaji men denoneji ol denno buudi de yo hakku buudi na yobi do ala hali juddo nokku do neddo yata e mudum laati ke sababu jati yimbe le hewbe hen ben hayabe udde duubi sappo e jene yo tari duubi chapan e nay hinno kabaru mudum ala hali le temre fufu chapan e nayo ndono kawar mudum laati ke sababu kebal ben hedde dum rafi gebgol golle kan non noti alaji anele kabar mudum lalla jaraturi no rod amen to maradi ndeli niger wonku hebane ke do hostango sita sirbe alsisi
melle o mur taxi ade deta no mur taxi no dirte o nok maradi le leedi niger jamar ko jodi le o muto ana yoytida es dogino o mur taxi o holliti kanko o luwata kol mur taxi makko ga ana fodadu sappo didi handen on e ngal gollal nungu holliti kanko murtala muktari chauffeur mur taxi
e tawna woki aiki na ce kawai nya denje
min dubi debe hande debu goto kan suka be jeegom jogimi gido an hokki kan muto o fam heba ko min jogoro suudu am min wada o do golle fada am hebure ko santi dunni
shima bana
e bani
kidalaji hewdi ana mate le luwagol moto taxi dungu holliti garba burema o netto goto tawirado moto taxi mo hebdo tidalaji hen sanne on hollita tidalaji makko
j'avais économisé
sino kalsi seeda bangi yimbe hewbe wi kam mi soda moto taxi o fuddornde ka chokol mo dukunomi moto o ana wadano golle mudum no wodiri o mo waddanno kalsi ko han yugure ko nyande fu wakati wari o fuddi sodude kam kulleji kewdi nyalamo goto police en nangimo ne andumi minka moto an o dereji fu wala tay minnem hokkimo kalse fo o bama dereji moto
le wi jamar ko jodi ne lamorde di moto taxiji wongo sabi min tabe hunjide koyde mebbe le on nokku festa samoji be de heba hen tidallaji
en fait l'idée même
hakkile hore yuppude dido mutoji e circulation ana yada e alhal no yimbe hore wurdi no nyaloma hande o mi meedi min ka yide ina moto taxi goto ana yalta goddo du bo fudo nokkuto haani seltude mi natam odo taxi fam hunta haaje am sabi kanko tan won do mobile e nokko o sa wala mobile mo jeeda e giyal dane ma wajibi ne an joho wala no ngada so wana bande dido moto taxi ngaji dorbo tobe dido moto taxi ngaji ana hulbina no sanne sa to do du dabiti
yimbe hewbe dogno dum taxiji politi ko hemebe ana yedde sariyaji duddati mawde din bede tewtura lam on tinno fiya dabiriji yele sera yogaji ana batede dogno di mutoji duddati din garba burama kanyo neddo tawira do non di mutu taxiji
ande or meme de la fayso mi bettike numero immatriculation di do mutoji hore dorbo tobe mutu taxi ngaji ngombe ele ngallure maradine fu goto goto mu em ana jogi numero mu meri o hokkibe mo wala o do numero fu ana hada donnude mutu taxi o le ngallure
circuler dans la ville
di mutu taxiji le geni maradi ana mate tun sanne dun nati sabe hayebe ko heewi hebi golle gaben tewtra lam on tinota koyde mudun dun golle di mutu taxiji yalla seraj ko heewi ana batte du won ko lala jara tour hebni seju tamani yude maradi
do en katen kabaruji am hande di mbaw hebdu dum ben bembal whatsapp 75979 bembe medu do bembe mangal ga kan dun hello facebook do nga point fondu 37321 mere ben non ka fondu fu budu no gato le telephone joomu do sede yotre de magazine yottu meɗen magasin yo kabaru mbenne rewɓe yobi dum dou tellaji dibe do rewiji su joggi bangal bonandaji ndiyam lali tangara wonko heɓene kede fo sango min e sita silve yo en kirijo
dembal yo golle sambino keɓe rewɓe kreduji yogaɓe ɓeɗo rewɓe golle mum e fof latike mere saabi bonandaji ndiyam ka non woɓɓe kay naturke ɗiɗo jammeji kammu le guese mabɓe ɓe cefike to kucca la sikaso e motti
min jan am bonni gesdan fu kay ko rema ton ciagal mudun so wala heb min awi timi dun kasin ne jan hikka torra mata ma sanne ciagne bonan laaji jan me war mi fiad dabiriji me lalno me doma ma wori mimmi lemi le jardin dan do dandi tamatiji fataaji konnaaje nanan mudun mi wadi hen engere sedan tan yalla dun modja
kasin krotum sonugo yo kedja do roobe to gullirde lirindi moni de demal holti wiide ko buri hofde demal gal na samti ka non no mimmi hala bonandaji in jammi sambini lerisongaji yogaji
nyamiriji ko bonnato jian nuko amen do yo gese maro gese bayeri gese motir fatare gese funi sa ewi le region segu jati ko yata hectare ujnyaji sappo e go e teme e jetti wonko jam bonni sa ewi dum hectare ujnyaji tati fu e gese rewbe remetede ciagal modul le region motti ko yata hectare ujnyaji debe e nay e hectare teme tati e cibantade tati wonko jam bonni
mais mon travail hore jo fedde lulirde koto nyontala to dogona so le lamu kuchala nde do fedde mo yimbele temedore chapon njego mo e go 1 na jogi gese men e bi mako bondaji jamdi yottak fi gese mabbe
ayande homa amen fu ana jogi gese mudun cegal mudun no won gese gota kum happi e mudun men rema dun do an yahe hectare goto mais watti awdi onnuko giddi kam fu e tobbe sanne fecca ganne kam o sattine gese kan bone jati natige hune ko haawide yimbe kewbe yoga jati ana wi'a wi nyamri kal gesa wodan hikka pur rawnen ciagan sum hetti gabbe den yoga e rewbe ben ana wa ciottude gedi mu en fa heba hono ujnyaaji noge ujnyaaji sappo e joy nyaade ujnyaaji sappo e jeegon
to dire ton ni lam tumbutu woyi gorobere yo nokkuji zadne di dental rewbe de do joy ngalurunde kinni kabar mudum be do rewbe holti jogaade telaaji kewdi buru fuf alhaali datti di e kanya kewal ndiyam sabi to woji di teddana maram touré sarata mayga horejo rewbe zadne woy gorobere
mere woddi e jardin sanne ciagal modun dartolugondu modja sanne sakku watti nungu joni ana tampini faala sedan bunnu woto tammi waame assi ciagal modun buli didi antun gaddi ke modja festa me jogi mansin me foda jammudi njafa yogu wondi buli ana tampini faala sedan torram ana satti sanne
berma ona wonde imadraji yalla faabade ndemobe gladjun jati won dabareji humchenade hore e wi kanko madam kurtum sanugo kejaado kabaru rewbe to gulirre leeni humaninde demal
horebe goldra ko nontire commissariat la sécurité alimentaire wadi balleku fetebe yimbebe bonlaaji jan hewti meda tewtra jamar ko heemudun ko wadi demal le hitan hikka be tin watta haccile pati be waasa hebude huune ciagan bonlaaji jandin meda fabirobe kulleji remetede nanal mudun du
bedo rewbe ndemobe ko buri yirude mudun yo demal nyebbe mena e kanye kulle kete hono tomati gangaje ko nande mudun ele gulleji keltal dundo drande bedo rewbe na mawni sanne gulleji gese la touri sababu bedo ro kebal subibe jallo su kalisi